Mu gihe cyo gusoza umwaka henshi wasangaga abaturage bashakisha amafunguro cyangwa ibinyobwa byiza bagatumirana bagasangira bishimira ko umwaka bawushoje amahoro. Kuri iyi nshuro abatuye mu mirenge inyuranye y'akarere ka Bugesera baravuga ko batazabona iminsi mikuru kuko bahuye n'izuba ryangije ibyo bahinze byose bitarera. Ijwi ry'Amerika ryagiye mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera. Hari mu masaha abahinzi baba bakiri mu mirima benshi bagiye batwereka ko ntacyo bazasarura kuko izuba ribateza igihombo gikabije.
Twateye ubunyobwa nateye 33 ubunyobwa nakodesheje yari irimo ibiro 15 mpinga ibiro 15 by'ibishyimbo nakodesheje nta kintu namba gihari usibye kugenda tugatoragura tukabizanira nk'uko bityo. Ibi bigori ubona twari twabihingiye rimwe ubu nabyo tujyamo tukahira urabona ko ntakwera ntako.
Ubusimba nyine butangiye kurwara ubusimba nyine no kuma bitewe n'izuba nyine. Ibintu byose byararumbye haba ibijumba imigozi ziri kuma haba ibigori nyine biri kuma nta kintu bari gutera mu butaka nyine ngo kiveyo nyine.
Bahuye n'ubukoko buri hasi mu butaka imyaka yose barahinga reka da aha hose haba hagaba harimo ibishyimbo ntabyo turabona ubunyobwa bateyemo urabona reka da karagwa rimwe hari ubugore bwaheje hasi urabibona hari iki byose byataye imitwe hazamo ibyo bikoko abahinzi ibishyimbo bamwe bagenda basubizamo bongera biyoyoka gutyo ubu ni imbuga gutyo.
Aba baturage baravuga ko badatabawe basuze umwaka bari mu bwigunge barasaba leta kubafashisha ibiribwa.
Turahangayitse kubera ko tutekereza ko ibishyimbo kuva imbyumye kubera imvura bizurira
twari tugiye kwiga mu minsi mikuru nta kintu tuzinjirana nta na gito turabyibaza twabatise ubukoko ko igihe cyajyaga kigera tukinjira mu minsi mikuru turya ibishyimbo turya ibirayi turya ibintu byose byeze turi gusarura mbese ariko ntacyo ni ukwicara gutya abantu benshi barasuhutse ajya umugore Mariya hirya aha abenshi bararyamye kubera inzara ni ukuri turaba gutabarizwa leta twebwe icyo twayibwira nuko rwose abayobozi bagomba kudutabariza bakadufasha nta kindi.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB cyemera ko imvura yaguye nabi muri aya mezi byatumye imyaka yangirika mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu. Umuyobozi wungirije wa RAB ushinzwe ubushakashatsi ku buhinzi Charles Bucagu yabwiye Radiyo Ijwi ry'Amerika ko batangiye kuhira mu bice byugarijwe n'izuba.
Uburasirazuba niho byari bikomeye cyane ni naho twashyize imbaraga bashoboye kugura n'imashini no gufasha no gutegura imiganda yo kuhira hamwe dukoranye n'abaturage uturere cyane cyane twari dufite ikibazo nitwa Ngoma, Kayonza, Kirehe, Nyagatare n'igice cya Rwamagana akarere ka Bugesera. Abategereye ikiyaga twagiye tucukura ibyobo byitwa za damu hanyuma dutanga na za shitingi ukagira amamodoka yikorera amazi nawe akabagemurira amazi agashyira muri ibyo byobo noneho abaturage bagakoresha utumashini kuhira.
Uyu muyobozi kandi yumvikanisha ko usibye ibibazo by'izuba byagaragaye mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'Iburasirazuba ndetse n'uduce tw'inkengero z'umujyi wa Kigali ahandi hasigaye mu gihugu hose nko mu ntara y'Iburengerazuba n'Amajyaruguru baba bagize imvura nziza ku buryo bazahahira utundi duce tutezeje. Bwana Bucagu avuga ko nubwo izuba ryavuye ari ryinshi mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu abaturage badakwiye kugira ubwoba bw'inzara.
Nta nzara izabaho kubera ko twagiye dutanga n'imbuto y'ibihingwa byera vuba tuvuge nk'imboga ibishyimbo ahantu hamwe na hamwe n'imigozi y'ibijumba muri ayo mezi mu kwa mbere kwa kabiri byinshi muri iyo myaka yatewe bishobora kuba byareze n'abazagira ingaruka tugira ibigega bya leta tushobora kugoboka abaturage tuba dufite imyaka yashoboye kuba yarabitswe noneho tugashobora kugaburira abo baturage bashobora kugira ingaruka z'ibiryo bike ariko ntizintekereza ko ari benshi cyane.
Muri uku kwezi kwa 12 leta yatangiye guha ibiribwa bamwe mu baturage bahuye n'amapfa bo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba abo leta itarageraho barayisaba kubibuka kugira ngo nabo bazishimane n'abandi mu minsi mikuru isoza umwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.